yamde sapo etati woni to dedugu sobbiri hinange leydi Burkina Faso on wakati goto woni do RFI fulfulde yamde sapo joy to Paris.
Rama Diallo
hedi kibaruji nyaloma do RFI fulfulde hande altinere nay lewru je dabudu hitan uyna didi eno gay didi ndugonden e tobbe tengude de to Burkina Faso so tawi potal hebama kengande to Accra leydi Ghana ata jukkoje ngade e leydi di sadda goddo rafindenagu kam ana a heddi wadde mette altinere hande nyakata yimbe sappo e jeetato waraabe e fiyande jom en kabode dum tawti e fiyande sappo e joyo waranobe dum woni asayere de e le kibaruji di en kalandu o hala gal kawrital horebe e kawtal lede Afrika hinage kambe de tawano kenga e jewte ko fati e Guinée Burkina Faso e Mali jukko joga itanama Mali Burkina Faso kawral do dubi didi lamu fadde o hebama to Guinée haddu lewru wotudu be kokka yitude portal e hoynude hono jundam lamu jabini do jokondide yayi boni lami do kindo lehdi Benin cubado sedi yaw wode le kibaruji di en tawte do Senegal do en segila juude layya ana won e timude de jeddire ko lahete dum do en ana darika ko so tawi delle dabe ana jie e leedube toguji din amemata ko jantore Fadima Sy yaran en to bangere liberté 5 Dakar en keban famude on calminama to RFI fulfulde kibaruji meden nyaloma to Burkina Faso mi holli on ton en tawindelle portal hebama hakunde CDAO e horebe leydi di bangal jundam lamu do no dubi didi aykadi joni dibe fu be njabi so Burkina Faso o hisi hono jukkoje fewde e dono do yimbe mudum na bien e leydi mudum be yittaki e sadda tidor ma goddo o rafindenagu gondo e leydi di dum do en hande altinere jom en kabode kipoken wuro Buraso kilometri jinoga e nuna ndegu kosi limore maybe nyakata sappo jeetato e mahibube kaake dabe dum wonno ko jom en kabode be tigi majjidi yaya dembo tambura asalminama
ajarama ram jallo
gonga kombawden famitaade e defiyande
gonga rama jallo fiyande den wadana Buraso bako nuna para keron e mali gorgam Burkina Faso yimbe jom malfa yottaken e onoku oko sede goto wi gure hon hali yibe yimbe a saaki na wari fara futura alan kenga be fidi do tagon dey be saaki yibe ben yilfo ken wari bete alkine hande be wari yibe sappo e ngeetato yo famon fande du rama jallo kibe yimbe riwi damuje e welle be ken so da fi Burkina Faso yotta ken e nokku on e hettinaade suka jokkolle Buraso on ni wodi laabi tati be yimbe jom habitirde na wara e o gude Buraso dilla royne yii ɓiɓɓe sipere nden egga ummo yalta yoppa gure ɗen rama jallo Buraso waɗana hakkunde deedugu e nuna e cilolgi sappo e joyi e deedugu rama jallo
a jarama yaya dembo tambura andinde fajon to Burkina ton en maybe sappo ɗiɗo limama ko rewi fiyande wonde to nami sigima atto soɓɓire leydi ndi fajoni asayre nde wiide e ley ɗon en waraɓe ɓe WDPN daraniɓe ɗoytirde jom e ndenagu en ana tawa e mabɓe hande altine du ardo batta leydi ndi Albert Wedrago ana tawa e yewtude dabareji goɗɗi ɗiɓe kani hoynude ayka ɓeydude hono hamtorade sakkade piyande kuliyankoɓe to leydi Burkina Faso ele kibaruji di en kali hala kawritan leyde CDAO dum do en tiagal dubi bi en tiagal lebbi jeegom jukkoje fawanode e dono leydi Mali jonin leydi ndi hebi hendu wifi dum fuddude kenga kawritan Accra dahuri be kemtan ya walta mabbe hakkunde mabbe leyde godde walde de Mali ana lawol joni golitorad du kalisi la mudum faaso jukkoje ittaka hono e yoga e horebe leydi ndi no yimbe politique jaɓɓori hono o dabare ɗum ɗo en golle arane moƴƴude wiyata en ga Useni Amiono Jindo mo cadre walde pelle politique lundiɓe laamu mo keɗotoɗen
un pas courageux de franchir.
Ko dawal mawngal wada ko fiwti e jokkondiral hakkunde amen e hoddibe be biren beyda sembinde horebe be yo beydude pellitte gal jokkondiral biren nyaagi kadi ardibe amen de beydata jokkondiral leydi di e leydele goddi kay wallidibe amen kono kadi e gollidibe afrique e yasi leydi mali wawa wurde taw wurdani e leydele goddi ndi wawa jonyade bangi mayri dum sabi dawe no hani wadedi gam jokkondiral mayri e leydele goddi de wonta nambien lato no buri yawirde gam artude e demokrasi wallude amen e bangal ndenago kono kadi e cadele goddi tawetede e der mali ko leydi lofindi min jogi no wadi faida si tawi biden jidi bamtare min gollide e wallidibe amen e sehilabe mali
on est quand même recours à tous nos partenaires, à tous nos amis du Mali.
Ousseini Amion Guindo mo cadre à walde pelle politique lundibe lamu to Mali. Amadou Barba fiti ko nguli mako to Guiné fajoni e gal kawlital bien Guiné kanyum so tawi be ngadana ka hono jukkoje fawanode e Mali ibe koka hadu lewru wotul uitugon jundam lamu fardew so dum waday be kisata ndelle hono de jukkoje yayi boni kamoni cubado sediaw yewtidoide e mabbe yitude dabare do itimude lewrundu Moussa Oumar bari o yewtidi kambe don yimbe politique leydi ndi tawti fa hande e civil el famitade hono be jabbori kibaru fawandu jonin fawanandu de leyde ko fati e Guiné en kedo
ko pellital gal ardibe Guiné kolli nafa e damamuya sabu e mijo mabbe de pellite ko ballal faade e Guiné Ousmane Gawal Diallo jagordo kalfinado ko dande e tambide kongol gouvernement o no arta hen
hanne be fikki saha gonado o ino rukki on don fartangi kadi be fikki leydi Guiné kayni ino foti weltade e ko wayni kono kadi jabo joddedi gor fofu wada haqi bawal mu ha ngartam choyni dam dam waw hebedi mbede min bi kadi ardibe Guiné be yo beedu tinnari
e jonde de dental gal wadi hanki yetti pelital wasde fawde yaggine e dow leydi Guiné Ousmane Aminata Diallo jeyado e pelle société civile holiti weltare mudum e biol makko yagginande wana hunde nafoore Guiné e odo saha
tay sanction wada amado pour ta sampo de ko jama wonbe le ben cedia o national gente woni walugo ko la Guiné fo do ni walugo fi e ndar si famo dirte hore ara ka yewtere
e der pellite jettade de ina jeya e majje toddagol hedaado keso hakkunde dental gal e laamu Guiné on woni horejo kidde bene yayi boni ardibe laamu ngu kam e pelle société civile en ina damini hakkunde do e happu jaggaado o pamondiral wadan hakkunde dental gal e Guiné
ele kibaruji nyaloma di kalen hala segila julde layya do Senegal do dum woni halede yewto filade no wada de yimbe jita jawdiri lahorade so tawindele urgaji na bien jawdiri ana yie e lube na hasidu tawa joni choguji di ana jenyi na tolla yimbe hebude neddo fuko lahoro dum woni ko habbi dum hore Fadima Assi tawanama en to lumo to jawdiri yeyete to bangere liberté 5 Dakar en kedoto do tore de wadani en ton
Bali ina choyne to wuddi doyi dingiral liberté 5 goto e nokkuji ye yibbi jawdi mawbe aynaabe nina pofto e mbelu on don saha sukabe be nena ndena jawdi di Oumar Ba topiti ko fati ngeegungu
digi jawdi 125 ko nogasi joyi mediye jawdi di chapantati mediye jawdi di chapantati joyi min ko don pirijam kaade jawdi mon mon ko fukka dum chapantade joy fami fami ko fuf mbeda haa dum nogas joy
hikka jawdi nyakkane leydi ndi ko no cioggidi ngoni ko tiidi sabu sattande ngura mabbe e der ladde de biol Mamadou Abouba
ga jaranno 8000 sac watti jar 20000 yembe fo yeeyi baali muen soodi alimade beta e pour jawdi worobu galleji muen nani ciukke kaake muen eggi waydo ardude jawdi tan hikka ko jogeedo moyen
hewbe aynaabe nene dogila yontere kono be jiyaani coodobe hewbe Khalidou Cherno Hawa gardido fedde aynaabe nene humpita men
hewbe hen ngalaado mbadi baali mbiyat ka en jidi to tanko dernier mamma sigo ciodi taw après nyalawma goto gondata hen wala baldi le heewi didi jallube be ne kee andi jallube ngujjata baali
aynaabe be ne jogi kulul yimbe mbaasa sodde no feewi sabu sattande ngurdam dam e der adunaarundu Fadi Massi, Dakar, RFI.
Ajarama. Fadima Sy to leydi France baden ton en hande altine dono lamu Emmanuel Macron o andini gouvernement kesso cakitido cagal sungoji député to lamu mabbe hebay dande mawde Elisabeth Bono jagodo arana o timmi kambe be capande nayo en go o halfinabe di golleji limore na foti rewbe e worbe wi etan Daniel Abad kalfinado jagorgal hine yurmende kanko ittama e golle gouvernement o ciagande e tume e dole rewbe wi ana o yamde sapo etati silmaji sapo dum woni to gorgaji subiri leydi Burkina Faso e lekibaruji di jokitade ko salminde Fatmata Sisawane Fatwa Salmia
Salmina marama dendan dendagal hedi yankobe RFI fulfulde salminama
Fatu hande altinere misika ko en kalan ko fati CDAO kawrital tawangan ala
ko nono woni ko fi kanyungal kawrital CDAO e pellite de horebe dental lede hirnage Afrika yetti wala bami e kanyun on
ritangal o di calminen Amadou Barouba e kibaruji jeyde gidi
ko winda e jeyndeji
Amadou salminam
mi salmiti mama Ramadjallo mi salmini dendangal hedibe RFI fulfulde
Amadou mi sikka e kibaruji jeyndeji du don don wonno ko galteten e gal kawrital CDAO
hande ko buri tentude e ko winda e jeyndeji di Ramadjallo no bidani ko kabaru pellite de CDAO yetti hanki to akra lamorde gana tobere wonde de so heji ko hesditinde jagorde gouvernement lamo Emmanuel Macron
ko puddirten woni jeyndi aujourd'hui o fasoto Burkina
jeyndede wi rok Marc Christian Kabore o ko latino do wonde hore jukido Burkina Faso o heptindi mako makko jaynede wi wadi namdal si tawi dum yawani ko hanki e der cimtol ngol jogido kongol lamu fadde Burkina Faso sifi andina rok Marc Christian Kabore heptindi mako makko lebbi joyi ko wada e galle wondude e denago timmugo jaynde aujourd'hui wi en rok Marc Christian Kabore jogori wadude ko jogori wadde caggal nde o heptindi mako makko ko namdal gal jabol mum boyata ande Ramadjallo
wi en tan jaynde le pays kanyum wodi ko halido dono ndu kibaru
o nde jaynde Ramadjallo jaynde le pays nde yajnima hen no feewi nde holiti hanki horebe leedele mbadi batuto Accra lamorde Ghana dum non ko ngam halude e alhali jukkoje pawonode e dow Mali Burkina Faso e Guinée e dow dum jaynde le pays andini jukkoje fewde e Mali de njolbinama no feewi ha tinti e jukkoje fewde e fa do kay jawdi le pays arti e pellite de CDAO yetti fewde Burkina Faso e wiide jaynede nanondiral hebama hakkunde ardibe nde fedde e konu kobe ardibe lamu faddeu be diwti lebbi chapantadi e jeegom di konu kobe falano won wadude e lamu e osaha ko lebbi nogas e nayi woni ko CDAO yamiri lamu faddeu Burkina Faso wada jaynede le pays wi en Guinée kam dadi e de jukkoje ala ko fawa e mabbe so wona be chubanama imminado ngam yewtu de ardibe lamu Guinée on chubado ko yayi boni hore jokido bene be kokkama lewru ngam be waaw ustude happu jogogal mabbe lamu
Amadou Barouba Guinée mate kanyum do wodi ko holli e pelita jettanangal Guinée
nde jaynde ne arti no feewi e ko sabi Guinée fawa ko jukkoje be ndadi lawol didebol fawede jukkoje kadi dum non e wiide jaynde de ala ko sabi dum ko wona yidde CDAO imminde nulado mumen ngam jewte kaldal kawral hebe ko yayi boni hore jukkido bene woni ko lado mo CDAO subi ngam hal doyde e colonel Mamadi Doumbouya
ko timinilten woni jagor mbien fane du jagor be heybe cubabe to France
ko non tigi Ramadjallo dum ko e subaka he hande wadi jaydiji kiwdi ngarti hen dum latima e wiide le monde dum ko jaynde gouvernement mo Isabelle Borne ardi wala men ardi waylama yoga e ardibe jagor itama wobbe natinama e wiide jaynde ala fu ko sabi dum ko wana battane sumgoji sardi yankobe der leedindi Emmanuel Macron Francino yidir dum ni wonata ko webi Olivier Véran wonti halfinado kongol lamgu Damien Abad imima e jagorgal mum lomtimo ko beteedo Jean-Christophe Combe Marie Le Pen horejo Rassemblement National nantini o hormaki njaltudi sumgoji di wala mbien o wi Emmanuel Macron horejo Francie o hormaki sumgoji njaltudi di be di o subi nde wonno ko wadi ko fo ala hen ko rewi lawol
Rabatan ajarama Amadou Barouba
RFI Segou e do chapande jeenay e tati tobere jeego
RFI Sikasso do chapande jeenay e joyi
RFI Mopti e do chapande jeenay e jeedidi tobere jeedidi
RFI Garoua e dow temedere e nayi toɓɓere jeetati.
RFI Maroua e dow temedere e go'o toɓɓere jeegom.
On jarama sakiraɓe heɗade kibaruji ɗiɗo RFI Fulfulde. Joni mi acci tan on e jiko Fatimata Sisawane, kanko jewtido ton nde toɓɓere ko fati e kawrital CEDEAO dow Burkina Faso, Guine e Mali e kenga dabareji cewɗi koye nama. Ɗum ɗo jewtoton mi acci on Saliou Diawo, kamɓe Bamba.